mo ono gam en kettini habaruji ko sukabe umma tore min ummu umaru hawtade abdulmumin ali nyalli yottinta abdulmumin jangonda
jamni wala kay ummu asawo wanden ni habaruji de gaddanna hettinantobe
der gallunya meeni han ummaake jande lokkol ko wada non min jaham bengu demobe bi en ni hanu aracce non ni en demal mabbe gal o wodai e han torde min gaddan filla pirtul baldi ummaki jande lokkol fuddama noga e jettel lewru october non ni ko witti der jaajir kaleedi niger o jine herme e noga non ni
non jatti wadde ummu jeddiro wore duni fa hande ngada hojitaade jande lokkol dum ande neeru kayto abdurrahman yehi wera nyamede enda nani ko waddi
wakati ko kanodo potir sukabe jangobe lekkol on timmi fa be kojitake lawol jande hande yernobe mbowirno don der nyame min tawa kana der jangede lisa ko rombe de nyame to wakati yamde sapo nebe burtoto fawtude ne to min kawri e janginobe wobbe non jewta der beelu ledde hedde to dum min kawri e sukabe jangobe lekkol tato wiibe ilujo puddi jande
joni min puddi jangude janginobe gon kokki sigila ano fannu jandeji ko watti wobbe do puddi no jangina
hande min puddi jandi min puddan vers ko wiete philosophie amma min kantine dum ginanda
handen min kebi min gadi histoire geo minangam bandu am ko wadata mi sirio kala suwal galgadammi mawuri gam bakta fammi
la termina
sani ba koy kajinaade jangirde lekkol den no jodi der bureau mudum o wi e der wakati no e halde do filla mabital jande lekkol gol
nous avions commencé
min putti janginon gol illu nyande ko jande ne mabbita fawarde hande tukabe jangobe ko eggina der jangirde mabbe no gara le eggina min fanni talkur mabbe waddede to amin sa suka on holli min talkur ko hollata ko eggina ma fu min accan nata janga ko watta bandirabe mudun to dadad
ta so tu sik sa class d'examen
to suka be jangobe ben do dum hanana saude bawde ko watta tawe mabbital jande gol wadiri no wadiri
habaruji hano perpenegi noni ko hokkete ko watta dum durwida e habaruji penpenegi di de kafni wadi pirtol hole noni dum do yago e pelle ko sukabe ummatore escort noni leddi niger
lawol non ko watta kambe ummatore be duni finnawtoro en labi hokkude habaru nani ko etien samperak wonde ni ko abiba ahmed wadi
parce que aujourd'hui si on
gam handen deni min ekintini ekintinobe wonbe no golla der pelle sukabe ummatore misal ir ko fedde escort e pelle sawara de ummatore hawtade e pelle daraniɗe fi hakkeji rewɓe ɗum yehira no woɗiri woɗi ekkintinaɓeɓen du no kokkoyte guineji gollitirɗe ɗi kaɓirta waɗirde sigilaji mu en tindinde sukaɓe ummatore dow cuuɗi habaruji misali dow filla durwidiggol e habaruji pempeneji hande allah ekkintinongol yaadu yeeso heɓama nder mum sanne ɗo nder leydi niger nden ne minen gollal amin woni ekkintinde ekkintinoɓe ɓen yoɓe tindinoyde nimɓe ɗum tumin jiɗana yottoto sukaɓe ummatore fuudu yaade to pelle scutu eɗe sawara sukaɓe ummatore
de la jeunesse
ko wattani sukaɓe ummatore ɓe leydi agades keɓa jaaki yeeso hara koƴƴe watta gurnam mabɓe
sigila lobbo noon nafude ummatore région agades denden ni ko watta dum fande ummatore denden ni wawa heɓude ko humtira haaju muɗum nani ko andi sekkarimode
naɓe gaɗa sukaɓe ummatore hemre capanɗe joyo ɓe duuɓi sappo e joyi yettade capanɗe tati e joyi ko ekkintina dow filla gaɗol gollal polomberi filla laaɓal moƴƴinol moto pompiji gattol hiite lantarki ɗum duna wallanɓe e wadde golleji mabɓe ɓe keɓa heƴorde koye mabɓe yeruno mawɗo o sigila akser moussa famminiri
pelle ɗe sigila o ƴewata woni sukaɓe ummatore ɓe gala e jande min kokkiɓe andal ngal ko watta gaɗa hawrinde ɓe keɓa gollal junngo koɓe gatta illu joni min gattan du goɗɗo andal ko hakkilto e mabɓe fato ɓe dari fa woɗi
allah e gol ekkitinal doni ɓe ekkitaɓe kalanimin kullentereje ɗe anni wadde ɗe do jiɗana gollirde e dabareji ɗi kokkaɗin
mi ekkitama dow dabareji no durugol waɗirte laamɗo jaaɓi du fuu somi hooti fuu mi ƴewan no gaɗanmi mi heɓa ceede mi sooda dammuki no laati fuu fa mi dura
ɓe ekkitimin birdi gortoɗe noɗi kawjorte far kokkol ñandu majji
mi ekkitama dettol tuyoji diyam.
Ɓe sukaɓe ummatore no mballeyte aadino mo suudu gouvernora région Agadez ndun hoƴi.
Wuro Bengoni tawa kana der département mo Gaya demal ko Aratché hitane hikkade waɗiray no woɗiri.
Tojol Aratché godul ni fa hande nder wakkati mo tawaɗen o nden no e hoore muɗum seni hikka golle ɗe enden hana ko no hoyna himɓeɓe enden noon ɗum ndu dalila diyele natuɗe ñaami gese Aratché ɗe enden en kettino ko fadel Alu waddi.
En tawa kanana nder nokkuje to gollal demal Aratché watte tomin kawri e sukaɓe ummatore nder gese laatiɗe ndiyam peli mawi ɗonɗam mawɗam laatani coppol ɗe ƴomɓe Aratché ɗen.
Bana hikka woni lamɗo yettama har ɓangare coggu Aratché bonande ndiyam ka woni waɗi ko ɗum ɗuɗen e ndiyam ɗam bonni tila sesa min boppiɗi e ndiyam ɗam bonney du min jaran e lumo min conno ko watta min keɓa komin kumtirta hajuji amin.
Waɗuɓe demal Aratché ɓal mbi keɓa e nder mum dina ko duuɓi bittiɗi ɗi to
sagonga Allah kay rawani min coppi ƴomɓe Aratché sanne amma hikka o ko ndiyam ɗam naati leyi nokkuje ɗi waɗi bonande sanne amma fa yimɓe keɓa ñama ñamde nu
ɓe sukaɓe ummatore bengu se kantiɗi coppol ɗe ƴomɓe Aratché no jeeƴititto singude.
Miɗon awa ƴomɓe Aratché ɗemle Aratché on min awata so awama no wawi waɗi lebbi jeenayyi fande mum soppeeɗi ɗon gatta safari ɗon gatta birgiiri gaɗa min gatti ndiyam ɗan min gettata birgiiri ni.
Ɓe waɗoɓe ngal demal Aratché dow no gatti gikke heɓude dabareji ko wattataɓe lupti murtane nde keɓi nder hitande hikka nde.
Ummu har ko darta fijo coñinol ɓalli hannden ni sakkittinoɗen ko mor Hamma janganta en
kaltanana latol bal pelle ɓurteɗe ko leydi Nicere ko duɓujinayyi ɗiɗi e nogay e nayyi yaade nogay e joyyi ɗum hande jeenayyi lewru novembre woni ko pelle ɗen puɗɗoyta pottanɗe muɗum kaƴƴuni waɗi ko mbiyen fedde heɓune jamaku kañ yo hoyta dow inde Niger e lattol bal pelle e leyɗe africa. Sahel sporting club no fiidon e liberté football club mo ñameyi ɗo nder stade général Seyni Kounthien pelle sappo e jeego non kam en pottoytal kaƴƴini waɗi ko mbiye AS garde national mo ñamey no tefa heɓa nokku tataɓo tawi du wombey AC e ISI amdu no tefa natude nder nokku ɗon ɗum do fuu hande kam woni ko lattal bal ngol watta.
omin darnanto on habaruji men e fulfulde seeɗa lamɗo hollimen jaago noon ni ɓe gaddan habaruji gon min jottinotoma kirten to jaam hirti